ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube na X yahoze ari Twitter, ndetse na Instagram twitwa VOA Radio yacu. Naho waisha tu radio yacu voa.com n'urubuga rwacu musangaho ibiganiro byacu byose. Muri studio ya karindwi Cornelius ku buhanga bw'ibyuma, Aloys Bigirimana ku bugenzuzi bwa gahunda, nge mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. N'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga. Icyo uyu munsi kiratujyana mu Rwanda, aho inzego za leta zimaze iminsi mu gikorwa cyo gusenya amazu yaba y'ubucuruzi n'andatuwemo ari hafi y'umugezi witwa Sebeya mu rusisiro rw'ahitwa kuri Mahoko mu karere ka Rubavu, aho ni mu burengerazuba bw'igihugu. Ni mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda ya leta yo kwimura abaturage ahafatwa nk'ahashobora kwibasirwa n'ibiza igihe icyo ari cyo cyose. Gusa abaturage basenyewe babarirwa mu magana, na bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu baranenga uburyo byakozwe. Muri iki kiganiro twari twifuje kuba turi kumwe n'abahagarariye inzego z'ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda, ari nabwo bushyira mu bikorwa gahunda yo kwimura abaturage hafatwa nk'ahashobora kwibasirwa n'ibiza. Gusa mu kanya gato kashize batumenyesheje ko badashobora kuboneka uyu munsi kubera ko hari ibyo bakegeranya bijyanye n'iki kibazo. Nubwo tugiye gukomeza iki kiganiro twumva ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo nk'uko twabiteganyije, mu minsi iri imbere tuzongera kwegera abahagarariye inzego z'ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda kugira ngo nabo bagire icyo babivugaho, cyane cyane kijyanye n'irishyirwa mu bikorwa n'icyo bateganya gufasha abaturage bavanywe mu byabo mu buryo basa nk'aho batari biteguye. Muri iki kiganiro kandi turaza no kubaza umwe mu bayobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu uko babona iki kibazo. Ariko reka tubanze twumve mu ncamake uko iki kibazo kimeze mu nkuru twabagejejeho hano ku Ijwi rya Amerika, ubwo mugenzi wacu Gloria Tuyishime yanyarukiraga aho kuri Mahoko kureba uko byifashe.
Byaramarira n'umuro rwo ku baturage batuye ndetse banakorera hafi y'umugezi wa Sebeya by'umwihariko muri santere ya Mahoko mu karere ka Rubavu. Ni nyuma y'uko aba baturage bari barahawe iminsi 15 gusa yo kuba bavuye mu mazu yabo nk'uko byari biteganijwe. Ijwi rya Amerika rihagera kuri wa gatanu masaha ya saa 5 z'amanywa, twasanze abagize inzego z'umutekano bari kumwe n'abayobozi batandukanye. Bamwe muri bo bahagarariye leta bategekaga abaturage gusohoka mu mazu yabo babamo n'ay'ubucuruzi. Iyi santere ya Mahoko iri muri santere zikomeye mu ntara y'Uburengerazuba kuko iza guhahirwamo n'abaturutse mu turere twa Ngororero, Rutsiro, Nyabihu n'ahandi. Ahanini ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi n'imyenda nibyo usanga bicururizwamo. Bamwe wasangaga bifashe ku matama, abandi badashaka no kuvugisha itangazamakuru kuko bavuga ko ntacyo barenza ku byo barimo kubona izuba riva. Uko wabonaga ingufuri ku maduka n'amazu by'iyo santere ya Mahoko ni nako amakamyo yari yuzuye. Mu mihanda apakira ibicuruzwa ndetse n'ibikoresho byo mu nzu byabo baturage. Abenshi babijyanaga kubibika iwabo, abandi batazi neza aho bagiye kubyerekeza. Ijwi rya Amerika kwikubitira yavuganye na bamwe mu baturage basohoye mazu muri iki gitondo cyo kuri wa gatanu. Muhawe n'Imana Chantal ni umubyeyi w'abana batanu uherutse guhura n'ibiza mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Nyuma y'uko inzu yabagamo yasenywe n'ibiza byabaye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, yagarutse kubana n'abavukanyi be umunani. None iyo nzu nayo ubuyobozi bwawe musohoyemo. Uyu mubyeyi nk'uko yabidutangarije ntafite aho kwerekeza.
Ubu bwanyobeye, ubu numiwe, ndikwibaza n'ahantu nzajya n'abana banjye, ndikwibaza hano abo tuvukana aho bazajya bose nta n'umwe ufite aho kuba. Mbese ubu ndikumva, mbese n'Imana mu ijuru ngena nyinda na perezida hari niwe ngeka wamunyeka hari niwe nakibwira basa nifitiye. Nukuri
Munyaneza Vincent umwe mu baturage bacururizaga muri centre ya Mahoko aganira n'Ijwi rya Amerika yatubwiye ko yahunze kuko atari kubasha gutuma bamwirukana mu nzu y'ubucuruzi areba.
Ngiyewe kugeza isaha tuvugana urabona ko nahunze, ngiye ntago nabikuyemo, biracyari mu nzu nafunze nagiye. Ubwo icyo bari gukora ntago nkizi, ariko ngiyewe nagiye, ariko bari kuvuga ngo nibafungura abantu barebe abantu batari babikuramo, ariko ngiye ntabyo nakuyemo na nisa biracyari kuko nafite kubyerekerana.
Uyu muturage yongeye kubwira Ijwi rya Amerika ko kuri ubu ubuzima bwe bugiye guhagarara kuko inzu yari yatanzemo ingwate kugeza ubu yiteze ko banki izayitwara.
Kwishyura banki ntibyashoboka, umwana kujya ku ishuri ntibyashoboka, no kujya mu rugo kuko ariho buri munsi twaduteze amarariro n'amaramuko, urumva naho ntibyashoboka. Kandi aho nafite business yakaba harimo abakozi 20, ubu nabo bamenenganye ntabwo nzi iyo bari, urumva ni ikibazo gikomeye cyane badusize mu gihombo gikomeye.
Nikuze Angelique yasabye ko bareka kumusenyera inzu y'ubucuruzi yamufashaga kwishyura ideni rya banki.
Tukibaza ese babantu bashinzwe kureberera abaturage baba baragiye hehe? Abadepite dutora n'abandi babungirije bose ko twababuze ngo baturengane uretse ababyaragenze ute? Turasaba ubuvugizi kugira ngo mutubabarire. Niba dufite umuyobozi wacu bose twere kuba nk'inzuki zitagira urwami.
Abaturage twaganiye bose bakomeje kuba leta yari ikwiye kurekeraho metero 10 bagombaga gusiga nk'abaturiye umugezi wa Sebeya aho kubasaba gusiga metero 50. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rubavu Nzabona Impade Gratias yijeje abaturage badafite ubushobozi gufashwa.
We arimbuka afata inzu atwereke ko atishoboye, noneho iyo nzu tuyimwishyurire igihe gishobora kugera ku mezi atatu nk'uko twabikoreye n'abandi bahuye n'ibiza. Abafite ubushobozi bo turabasaba kuba bihanganye, barimbuka bimukira ahandi basanzwe bashobora gutura cyangwa se bashobora gukodesha.
Gusa yongeyeho ko hari ingamba z'igihe kirekire mu guhangana n'ikibazo cyaho kuba ku baturage bakuwe mu byabo.
Harimo harategurwa site, twatangiye gusaba amafaranga ya site nshya izatunganywaho ibibanza, noneho tukazahereza ibibanza ariko haherewe ku bimuwe batishoboye.
Icyakora umuryango waharanira uburenganzira bwa muntu Crado wo uvuga ko bidakwiye ko abaturage bimuka nta ngurane bahawe nk'uko itegeko ribiteganya, yewe batabanje no kuganira neza n'ubuyobozi ngo bahabwe umurongo mushya bagenderaho. Evariste Murwanashyaka ashinzwe guhuza ibikorwa mu muryango Crado.
Itegeko ryo kwimura umuntu rivuga yuko umuntu agomba kwimuka ari uko ahawe ingurane ikwiye, cyangwa se kubera ko bari kwimuka mu gihe kimeze nk'ikidasanzwe bakwiye kuganirizwa. Irengagiza ihamere rivuga ngo uruhare rw'umuturage muyimukorerwa, bagombaga kubanza bakaganirizwa bakababwira ati rero bitewe n'ibyabaye mwese munsi tugiye kubimura cyangwa mugomba kwimuka, ariko imitungo yanyu irabaruwe, tuzabaha ibi ABC bashaka bakazabaha na nyuma y'imyaka.
Ijwi rya Amerika ntiyabashije kumenya umubare wa nyawe w'abamaze kuvanwa mu byabo. Gusa biteganyijwe na Leta y'u Rwanda ko abaturage batuye ahegereye umugezi wa Sebeya muri metero 50 bimuka. Mu minsi ishize ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyatangaje ko mu kwezi kwa cyenda hitezwe na none imvura nyinshi ishobora kuzagira ingaruka zikomeye ku baturage batuye mu manegeka. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, Irubavu.
Gloria Tuyishime aho ngaho Irubavu. Reka tugushimire ku murongo wa telefone, turi kumwe n'umwe mu baturage batuye aho ngaho kuri Mahoko ahasenywe izo nzu. Madame Uwamahoro Florence, ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika. Yego, turakumva. None ubu byifashe bite aho kuri Mahoko?
Ubu ngubu kuri Mahoko amazu yana arafunze kuva bayadukuramo ibicuruzwa twabijyanye mu giturage, ubu bimwe imbeba zirimo zirabirya, ubu twahuye n'ikibazo banki nazo zirimo ziratwirukangaho, ubu twahuye n'ikigeragezo. Ariko ejo ku munsi w'ejo abayobozi bari baje baratambagira baravuga ati baduhe icyizere ngo bazafata metero 10 ubwo nyine kubera ko ahantu twakoreraga nta mazi yigeze ahagera hayemwe hari n'abahasazi bafite nk'imyaka 80 bahaturiye nta mazi yigeze ahagera ubwo rero twatibyutse mu gitondo dufite ibyishimo tuvuga ngo bari buze kudufungurira ariko rero umunsi urije ntabwo bigeze baza kudufungurira nta cyizere dufite mbese bari kuduha icyizere ariko nta kintu bari kudukorera inzu narafunze
wowe uravuga ko hafunze ariko hari amashusho nabonye mu bitangazamakuru by'aho ngaho mu Rwanda hamwe ndetse barimo bahasenya ahasenywa n'ahafunze bitandukana bite hari abo basenyera hari n'abandi bihorera ntibasenyere bakabafungira gusa
kwe turavuga nyine nk'ahantu twakoreraga kubera ko nta mazi yigeze ahagera baraje nyine bahita bahafunga ngo naho bazahasenya ubwo aho bari gusenya nyine ni handi hatagira metero 10 ariko natwe turi muri za metero zirenze ubwo nyine amazu banare yafunze kuva bayafunga mu cyumweru gishize ibicuruzwa tukabihungisha turi mu giturage niho twicaye tuzicaranye ni ukuvuga ngo binaraho nta kintu bari kuduhindurira
ese babahaye iminsi ngira ngo ni 15 hari ubwo bigeze babasobanurira impamvu babaha iyo minsi 15 wenda bababwira bati mu minsi iri imbere biteganijwe ko imvura izagwa turatekereza ko sebeya ishobora kuzura ikagira ibibazo itera mu baturage barabateguye ku buryo ubona ko abaturage bitabagoye gitumo
ntabwo bigeze baduteguza kuko twebwe ubwa mbere bakoze inama batumira abacuruzi batumira ba nyirimazu mbese ubwo tuhageze baratubwira ati ubwa mbere inama irema baratubwira ati mugende mubare mumenye mu inyuma yanyu ko tuzafata metero 15 nuko tugapima tukavuga ati metero 15 turazifite ubwo tuzifite nta kibazo dufite nko mu minsi mikeya barongera badutumaho ngo ni ugufata metero 50 metero 50 bivuga ngo bashatse kudusenyera ngo tugende ngo dutware ngo ibikoresho byacu twigendere ubwo rero muri iyo minsi 15 nta kintu bigeze bavuga ati nibura ngo baduhe ikizahi naho bazadushira nihambira ugende niba ufite urumupangayi hambira ugende niba uri nyiri inzu ngo fata amatafari yawe wigendere
urakoresha ijambo hambira ugende ni ukujya he barababwira aho mugomba kujya
ntaho ni ukuvuga ngo ufate ibikorwa byawe ugende ni amatafari ni inzugi nta bindi n'amabati bifata ugende urebe wirwarize
none iyo mubabajije aho mujya babasubiza iki
nta jambo na rimwe badusubiza bo baraje abapolisi basirikare bavuga ati mufunge mukuremo watinda kubikuramo bagakukuramo bari kujugunya no hasi
none ubu abamaze gusenyerwa abada bakuwemo muri ubwo buryo umaze kuvuga babayeho bate bararyiki bararara he
urundi nzara ni yose ubungubu amashuri agiye no kuzafungura ntabwo abana tuzabajyana ku ishuri ubwo natwe ibibazo byaratwishe nuko tubayeho nta cyizere dufite cyo kuko n'abana bazasubira ku ishuri kuryaho nta kurya kuko ayo mazu twayakoreragamo tukagaburira abana ba nyiremazu tukabaha amafaranga bakagaburira abana bakarihira abanyeshuri muri izo nyeri zo murumva nta muntu ufite icyizere cy'ubundi buzima
wavuze ko inzego z'ubutegetsi ku munsi w'ejo zari zihari zigatambagiraho hose zikareba uko ibintu bimeze mubabwiye ibyo bintu byose mubatuye ibyo bibazo bababwiye iki
nta kintu babajije umuturage baraje batambagira hakurya ya sebe yanye naho amazi yagiye bagera naho ngaho twacururizaga baravuga ati bakurikije ibiza byaje bazafata metero 10 hakurya bafate metero 10 hakuno ni ukuvuga igice cyo hakurya ya sebe y'abaturage bahatuye baratuye barimo ariko abacuruzi urumva nyine ni ukubona baracyari aho ngaho nta muntu bigeze baha ijambo
ingaruka bimaze kugira haba ku baturage bari aho ngaho cyangwa kubahahahiraga ziragaragara cyane ku buryo wavuga ko byateye ihungabana ku rwego rugari.
Ihungabana rirahari kuko urumva umuntu niba yacuruzaga akagaburira abana ntabwo ari kubagaburira. Ikibazo cyo kwishyura amabanki kibwo dutegereje ko banki ziza zigateza amazu n'ejo umwe mu bacuruzi bacururiza amahoko yavugaga ko kubera ko amazu bayafunga ari gushira amezi atanu atigeze abona uburyo yishyura n'abapangayi bari barimo batamwishyuye ubwo nyine ejo abahesha nk'iko bari bari mu nzu ye iwe mu rugo ngo yitwa Shakira ubwo abana ari kurira nyine nuko banki urumva ziri guteza abana nta kurya ni gutyo tubayeho.
None Florence reka mukanya nkure ku rusubire mu mirimo yawe ariko ndagira ngo ubanze utange ubutumwa urumva ubonye inzego z'ubutegetsi icyo wasaba mu magambo arambuye wasaba iki
kugeza iyi saha icyo nasaba ubuyobozi nka leta y'u Rwanda tuzi ko leta ari umubyeyi yaturenganura bakadusubiza mu mazu yacu kubera ko amazu yacu ducururizamo nta kibazo yafite tukongera tugafata uburyo twakwishyura amabanki kugira ngo amabanki yari kuza kugurisha na zino nzu dutuyemo.
Amabanki ariko iyo mubabwiye icyo kibazo uko giteye bavunira ibiti mu matwi
bo baratubwira ngo baduhaye amafaranga ntabwo ibyo bibazo byacu ntabwo babyishingiye.
Madame Uwamahoro Florence reka ngushimire cyane umwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika mukomere kandi twizere ko icyo kibazo kizashakirwa umuti.
Yego.
Umunsi mwiza.
Sawa murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi reka tugaruke mu kanya gato.
Ijya hirya ariko madamu niki winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mbiye kwetu ni bugo
ndiyo bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro ni muri sanga icyo tuganiraho ni ikibazo cy'abaturage bari batuye muri santire hitwa Mahoko aho ni mu burengerazuba bw'u Rwanda barimo gusabwa kuhimuka mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda ya leta yo gukura abaturage ahafatwa nk'ahashobora kugerwa n'ibiza mu buryo bworoshye. Iki gikorwa nubwo kigamije kurengera abaturage nkuko maze kubyumva bamwe baranenga uburyo cyakozwe ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikabona ko cyashoboraga gukorwa mu buryo butandukanye. Ku murongo wa telefone nanone ndi kumwe na bwana Evariste mu Rwandashyaka ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuza miryango irengera uburenganzira bwa muntu Clado. Bwana mu Rwandashyaka ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Bwana Evariste ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika sinzi niba munyumva.
Ndimo ndabumva.
Ye none rero mwebwe muri Clado muri bamwe bavuze kuri iki gikorwa cyo muri Mahoko cya leta yakoze ku baturage bo muri Mahoko musa n'abakinenga icyo munenga ni iki?
Murakoze mbere na mbere icyo gikorwa cyakoze Mahoko byari ngombwa ko gikorwa bitewe nuko wenda ubuzima bwa bari abantu bwajyaga kujya mu kaga ariko uburyo cyakozwemo ntabwo ari ku buryo bwa cyakozwemo niko bwebe tubona ko butanoze kuko nubwo habaye ibiza bigahitana abantu benshi bikanatubabaza bikagaragara ko ari ikibazo gikomeye cyane ntabwo burya uburenganzira bwa muntu mu kubahiriza uburenganzira bumwe hakwiye guhutazwa ubundi burenganzira bwinshi aba bantu bari kuvana mu mazu yabo nta ngurane babonye ariko ikiruta igikomeye si n'ingurane ahubwo ikiruta ni ukubabwira ngo mugiye hehe nahoze nkurikirana numva yuko abaturage bimwe ijambo banga kubumva kandi hari gukorwa uburyo mu by'ukuri baza bakabaganiriza bakabumvisha ibibi byari amazi ashobora kubateza bakabasobanurira mu gihe kugenda wenda procedure ivuga yuko yo mwimutse uburyo nk'ubu ngubu nta ngurane tubaha ariko abaturage bakabanza bagategurwa ntibimere nko kuza guhita ufata abantu ngo urabasohoye ngo mugende batazi n'aho bagiye utanababwiye n'aho bagiye utabanje no kumva n'ibyifuzo byabo bikagaragara mu by'ukuri yuko nta hari abaturage bari guhabwa kugira ngo babashe kuvanwa hari ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga rero twebwe uburyo biri gukorwamo nibwo tutari kubona bunoze ari kubaza uburenganzira bwa monopoze ariko nk'uko nari mbivuze ntabwo uburenganzira bumwe bukwiye guhutaza ubundi burenganzira kuko nk'uko wabyumvishe abenshi bafite impungenge abana bacu bariga hehe mu gihe umwana afite uburenganzira bwo kwiga ibyo kurya nta byo kurya bashobora kuba bafite mu gihe umwana afite uburenganzira bwo kubona ibyo kurya aho gutura bafite impungenge z'aho bagomba kuba kandi itegeko rwego ko buri wese afite uburenganzira bwo kugera aho kuba rero niyo mpamvu tuvuga yuko twebwe mu by'ukuri uburyo bwakorwemo hatabayeho kwingejinga abaturage mu buryo buboneye kugira ngo abaturage banumve icyo gikorwa nk'icyabo kurenza yuko bari kukibona nk'aho leta iri kubahohotera
mwebwe muri umuryango uhana uburenganzira bwa muntu kandi hari ukuntu ijwi ryanyu rishobora wenda kugera kure kuruta iry'umuturage usanzwe ndashaka kuvuga mu biganiro mugirana n'ubutegetsi bw'u Rwanda bigeze babasobanurira impamvu kino gikorwa cyabaye mu buryo bwa huti ku buryo ibyo byose mwavugaga badashobora kubona umwanya wo kubishyira mu bikorwa
ntabwo twigeze tubisobanurirwa kuko ngira ngo no mu minsi yashize twakoze statement tuvuga ibyari bigukorerwa mu mujyi wa Kigali nabyo byenda gusa nk'ibyo ngibyo ariko kubw'amahirwe ho byari byahagaze nubwo numvisha ko bishobora kuba byagarutse ariko kuri icyo ngicyo kijyanye n'amaboko ntabwo twigeze dusobanurirwa ngo wenda natwe turi abamobilizateri b'igihugu tuza natwe kubisobanurirwa twajyaga no gufasha leta kumvisha abaturage mu by'ukuri biri gukorwa ari ku nyungu z'abaturage ariko tukabyumva neza tubasha no kubyumvisha abaturage neza ntabwo twigeze duhabwa umwanya wo kubiganiraho ariko natwe turi gutetereza icyo gukora turimo turasesengura ibiri kuhabera turimo turasesengura icyo amategeko avuga ku buryo ejo cyangwa ejo bundi turasohora ibyifuzo nama byacu tubishyikirize leta cyangwa izindi nzego dukwiye kubishyikiriza ariko mu by'ukuri bigaragara yuko abaturage bakwiye kumvwa bakwiye kuganirizwa n'ibyababaho byose bikabaho ariko babanje kubyumva kurenza uko bari kubibona nk'aho ari ibintu biri kubagwira n'ubundi kandi wenda bari basanzwe bifitiye n'ibindi bibazo
mu kanya turagaruka kuri ibyo wari uvuze by'ibyo murimo gukora n'icyo muteganya gusangiza leta y'u Rwanda ariko nyemerera tujye ku murongo wa telefoni twakire Nitanga Simon ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika ni igitekerezo cyangwa ni ikibazo mubanje kuvuga aho muherereye ariko ahantu uri ntabwo wumvikana neza hari ibintu birimo gucura hirya inyuma sinzi niba wakwigira hirya gato ukanashyirijwe hejuru kugira ngo wumvikane yego
nagira ngo mbere ku kintu mwahereyeho cyo kugira cyo gusenyera nk'uko nyine murabyita nta n'umwe biza kwitwa gusenya nk'uko nyine bisobanuye nyine barimo babisobanura bavuga ko ari gukuraho amazu niyo mvuga muri gukoresha ari igihe nziza kuza kuri TMS
ariko se iyo gukuraho no gusenya ubwo icyo wabyita cyose inzu iba yavuyeho uyivanaho se uyiteruye urayibwira se ngo ive ibyo aribyo byose urayisenya
impamvu ukora ubushaka bufata ko gusenya rimwe na rimwe gusenya rege bari mu buryo bukemeye ariko gukura bari gukura n'ibiri ahantu hakeneye kuba bishya
byemerwa nande ninde ubyemeza ninde wemeza iyo nyito
ni atari yo mvugo bakoresha kandi iyo bakoresheje igisubizo ntabwo gisa naho byumvikana neza.
Komeza.
Hanyuma ikindi nshaka kuvugaho rero ni uko ibi bikorwa byo guzura abantu nk'uko byitwa ingoma n'igifu ariko abaturage bamwe na bamwe batabyumva, ndumva na harimo ikibazo cyo guhuza kwiyemeza kwa leta n'abafatanyabikorwa bayo cyangwa n'ubuyobozi bumwe na bumwe butandukanye, kuko usanga abayobozi bo hasi bamwe na bamwe wenda uburyo bwo gusobanurira abaturage bitarakozwe mu gihe ugasanga rero bamenyeje imbere ko bizaba bakagenda bakabiceka, ariko kuri finale ibyo baba baratangiye n'ibindi bikarangira byaje gusenyera abantu. Icyo mbona rero cyakabaye kiba ni uko bakabyiye nibura bategereza abantu mbere yo kugira ngo kuko ibintu bazatumye babizi neza ko ari mu manegeka y'akabandi bagategereza abantu bakaza kuba babizi bakamenya igihe nimba nk'ubungubu batangiye kubabwira ubundi ndwara bashingiye bakaba barabamenyesheho mbere kuko igihe cyari gihari ari kinini ukurikije ibibuza byabereye, bakaba barabamenyesheje bakababwira ko nta hantu hari mu kaga nk'uko bivugwa. Ikindi wenda navuga ngo ni ikintu cyo kubimura nk'uko bimeze kugira ngo ibintu biriko cyangwa kudahari nimba ari ibintu bagiye baratekereza koko bikagaragazwa ko umuntu ari ahantu hadakwiye kuba ari, iyo bamutumye nk'ibyo ngibyo biba bumva byinshi wenda nubwo bitakunze nk'uko baba babitegeye batumira umuntu wa cyangwa se umuntu wa banga cyangwa undi muntu muri leta ngo atabara wenda ku giti cyabo bakuye undi muntu bakamukuramo baba bumva byinshi babamwohereje nk'uko leta ikomeza niba ndiregerera abantu ndikwiye nk'umuntu rero wenda agiye kuba arishye abagiye iruhande ibiri ni kuba yaratuye aho yaratuye umuryango we agiha mukuye ishinzi nimba wenda ye ifite igisobanuro gitanga cyaho imyohereze ku mujyi imuhaye arizi neza ko nayo ubwayo ngeza ibiri nibyo yashyize mu buzima busa abagize n'ingaruka n'ibiza bigerutse kuba niyo mpamvu ifata umuturage w'ubwe n'ubukene asanga muri cyangwa n'ubukene utunze neza rw'abantu ukamukuriraho ako kanya ukamubwira ati genda nabo mbagiye iyo neza agiye gutungwa n'icyo agiye kuba wacu kuko impamya ko niyo bantu bamufasha gutanga ibyiza aho agomba kuba ari nk'ubwo n'ibintu mbatere mu buzima busanzwe kandi iyo narebye uburyo ki bikorwa mu Rwanda bikorwa nyine mu buryo bwihuse cyane bikorwa mu buryo bwihuse cyane ku buryo wasanga gutekereza bya bintu bishobora no kuba byateza n'umuntu ikibazo cy'ihambuka kuko ibyo bitumye kandi bikaba biremereye.
Bwana Simon Itanga, komeza acutse igitekerezo cyawe vuba vuba.
Nagira ngo mbatumeho urubuga rwabo nabwo muri karenze mutaro nacyo akitubwira urubuga rwabo rwabo n'ibitaro n'ibyo nabo byari batabiteza ku gihe cyangwa se sinzi nimba ari urubuga rwa platform rwabo cyangwa se urubuga rwabo rwabo ntacyo bikora usanga urubuga rwabo 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 ariko iyo rwanda rwabo ntacyo rwabo 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 rwabo
arakumva. Reka akubwire kuri iyo ngingo kuko ni ingingo ireba Claude nyine ubwo yagusobanurira. Bwana Murwanashyaka, wumvise ibyo nitanga vuze?
Arakoze, ndamwumvisha ariko nagira ngo musobanure yuko ubuvugizi bwacu mu by'ukuri buranagitanga. Ndamuha urugero rw'umujyi wa Kigali aho byari bigeze ngira ngo yumvise yuko bahise babihagarika uwo mwanya tumaze gukora statement yacu, barabihagarika bajya kwicara bareba uburyo byakorwamo neza bitagije uwo bihutaje. Rero twebwe ntago gukora ubuvugizi ari uguhangana na leta uvuge ngo urahaza na polisi ngo nimushyire mu bikorwa ibyo tuvuze. Twebwe ariko ibyo byose tuzamura ijwi tukagaragaza ibyifuzo abaturage bafite, tugaragaza uburyo abaturage batari kumvwa, ibyo ari byose akagira igikorwa. Ariko iyo bitagenze neza tugutekereza uburyo ki dukwiye kuzajya twitabaza n'inkiko ku buryo dushobora kuregera icyemezo runaka cyafashwe nyirango niyo procedure tugiye gukurikizaho. Ariko 90% y'ubuvugizi dukora burumvwa, bakaduha umwanya tukabiganiraho cyangwa nabo bakicara bagafata ibyemezo mu by'ukuri by'uko ibintu bikwiye gukorwa neza bidakomeje bitabangamiye umuturage. ariko nyine ubuvugizi ni uguhozaho, ntabwo ubuvugizi ari ikintu uvuga ngo ndavuga ngo uyu munsi kibe kirarangiye. Ubuvugizi ni process kandi tuzakomeza kuvugira abaturage kugeza igihe ibibazo byabo bizajya bigerageza gukemuka cyangwa bigahabwa umurongo.
naho kiri yaravuze cy'inzego za leta kuba ishobora kubidahuza n'abafatanya bikorwa mu buryo bw'imikorere kuri iki kibazo by'umwihariko namwe niko mukibona
ku ruhande rumwe nibwo mbibona kuko hari igihe haza ikibazo nk'iki kidasanzwe wenda n'ibizo kose abari mu bihe nakwita nk'ibidasanzwe bisaba yenda intervention rapide ariko buriya hariya tugiye tuganirizwa n'abandi bafatanya ibikorwa tukishaka kuba turi ku bintu byakorwa gucya gucya na gutya wajyaga gusanga wenda n'abafatanya ibikorwa bashobora no kugira bari abantu bari kwimurwa arahepfo ariko kubera yuko nyine abatabaye kwingejinga abafatanya ibikorwa bose ugasanga mu by'ukuri leta iri kubikora ku ruhande rumeze nk'aho rwayo rwonyine kandi ni nabyo natangiye mvuga buriya leta twe itwereye nka sosiyete sivile dushobora kumanuka tugakora ubuvugizi niba ari abaturage tukabumvisha niba bafite umujinya ngo ni leta iri kutwimura no kudutenyera ariko twayege twamaze kubyumva twakoresha mobilization strategies dusanga tukagenda tukabwira abaturage atari ko leta iri gukora ibingibi kubw'inyungu zanyu kubera A B C D ariko ntabwo bikwiye kuba bikorwa nk'abaturage bigaragare nk'aho birengagije rero nanjye navuga yuko ntabwo wenda ubufatanye buri gukorwa neza ijana ku ijana cyane cyane mu bihe nk'ibi ngibi bikenewe ko twese dufatanya kugira ngo dushakire umuti biriya bibazo ibibazo biveho ariko noneho ntihagire n'umuturage bihutaza.
Radio Ijwi rya Amerika twakire na Jean Claude Ntakirutimana ikaze mu kiganiro muri Isanga aho uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo.
Yego mwiriwe namwe.
Muriho.
Ndi hano mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba. Ku kibazo cy'imyuzure yateye za sebe hariya mu karere ka Rubavu naho sosiyete sivile ivuga ko hatabaye mobilizasiyo y'abaturage ndakeka harapfuye abantu benshi ku buryo butarabaho mu gihugu. Kuba rero inzego za leta zisaba abaturage kugira ngo bimuke bo bagasaba yuko bakagombye gukoreshwa mobilizasiyo ahubwo bakagombye kureba abantu bapfuye uko bangana n'ingaruka ibiza byateye n'abaturage ubwabo bagafata iya mbere kwimuka aho hantu kugira ngo ejo nabo batahasiga ubuzima. Muri sosiyete sivile nubwo bavuga ngo bagomba mobilizasiyo bazirikane ko n'abayobozi bari kubimura ni abaturage b'u Rwanda bari kwimura abana b'u Rwanda pour assurer l'intérêt de la population. Ubwo rero aha ngaha kwimura bari abaturage kubera ibiza birakwiye ko abantu edaire bakagombye kuba banarahavuye kuko n'ubwa mbere numvise abantu bapfa kubera imvura abantu barenga ijana na mirongo.
Ariko bwana Ntakirutimana imana icyo bwana mu Rwanda cyaka yavugaga ntabwo ahakana yuko badakuriye kwimurwa ahubwo aravuga ati nibimurwe ariko nibabanze baganirizwe basobanurirwe uko bimeze kandi hateganywe naho bagomba gushyirwa naho bagomba kugira ngo uburenganzira bwabo budahutazwa.
Okay, abaturage bagiye basenyegwa n'ibiza arabizi ko bagiye bubakirwa amaso. Wiwi kuko ndabivuga naho ndi haraho bubaki rero kuvuga ngo nibimurwe ngo hashatirwaho baraba ahubwo abantu bakagombye gutabagwa hakiri kare noneho nyuma bakabona gusaba aho bagomba kuba na leta ibibareba kuko leta ni umubyeyi ntabwo leta yavuga ngo yimura abantu bangare barabimura ku bushobozi wenda buke leta ibifite bakagenda babashakira aho baba ariko buhoro buhoro uretse gutegereza ko imvura yazongera kugwa umugezi wongera utemba n'abantu. Abantu rero bakwiye kubona ingaruka ziri kuba konse kandi ziba zibaye bakahakita hakiri kare noneho muri kwa kwakita leta nayo ikagenda ibashakira aho baba kuko guverineri w'intara y'Iburengerazuba yari yarabivuzeho.
Bwana Jean Claude Ntakirutimana ndagushimiye cyane kuri icyo gitekerezo usangiye n'uwitwa Niyo Mugenga Maestro uvuga ati leta ndayishyigikiye ntabwo igomba kugendera ku marangamutima y'abaturage kuko byadindiza gahunda bikaba byanashyira mu buzima bw'abanyarwanda mu kaga. Mwese muzi byabaye muri ibyo bice. Nizeyimana Private nawe ati iyo babyikorera se barinda babasenyera kubera iki bababwira kwimuka bikaba induru bakicwa n'imiyaga urusaku rukaba rwose nta buryo bakwishimira babyishimira niyo bababwira kubyikorera. Ikuze Eme ati ejo bundi mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu z'ukwezi kwa gatanu 2023 ibyo Sebeya yahakoze twese twarabibonye, ahubwo batinze kuhabakura, ntabwo umuyobozi muzima yakwihanganira guhora abaturage be bicwa n'ikintu gishobora kwirindwa. Amashyi menshi kuri His Excellency Paul Kagame, imvugo ye niyongiro. Ugana murwana shaka aba baturage banditse hano kuri Facebook yacu hamwe na Jean-Claude Ntakirutimana baravuga bati nta mwanya uhari wo kumobiliza, nta mwanya uhari wo kuganiriza abaturage, ni ibintu biba mu buryo bw'ingoboka. Namwe mubona ariko bimeze cyangwa se komwe muvuga ko bagombye kuganirizwa icyo kintu cy'ubwihutirwe bwabyo murakivugaho iki?
Tega nago ariko tubibona, nago ariko tubibona uko nkuko natanye mbivuga, twemera ko bari abaturage bagomba kwimuka, ariko tukemera ko bagomba kwimuka mu buryo butabahutaza. Ngira ngo unarebye abaturage bari kwimuka hariya bari kubavana hafi ya Sebeya kugera kuri metero ngira ngo izagera kuri 60. Kandi ubundi n'ibyemezo bigenga kubaka hafi y'imigezi bivuga nibura muri metero 10 ugereranyije n'aho Sebeya iri, ariko niba babonye ko yashoboraga no guteza ingaruka of course ndikegera no muri izo metero zindi bari gusatira, ibyo ntago tubyanze. Ariko se uriya muturage bamuganirije ntago ashobora kubyumva, ni ukuvuga ngo n'umuturage asambwaga amakuru ajya no gusaba ibyangombwa byo kubaka, baramubwiye bati wowe ntupfe kugera kuri metero 10 uvuye aho Sebeya iri. Uyu munsi none akaba ari kubona inzu ye yubatse, abwiwe yuko atarenga muri metero 10 nta kibazo kirimo, akayubaka akoresheje inguzanyo ya banke, akaba ari kubona iyo nzu iri gusenywa nta yandi makuru aho ababwiwe ngo ariko nubwo muri metero 10 zari zemewe, ubu turi mu bihe nakwita bidasanzwe, ubu turaza tugere no kuri 50. Uwo muturage akeneye iryo jambo, ariko akanabwirwa ngo niba uvuye aho ngaho muri metero 50 arajya he, bakamugira inama. Abaturage ntago ari abantu nukuye kuza gutyo gusanga uvuge ngo nimugende, baraturage n'ejo nabonye bavuga ngo abayobozi barahageze hagira habona n'umuntu n'umwe wabasha kubumva. Rero ntago rwose biri kuba tubyambe, ariko turifuza yuko byakorwa abaturage babigezemo uruhare. Abaturage buriya bari abantu bapfuye, ntawe batababaje n'icyo gikomeye cyane cyababaje abantu benshi, nabariya bari kwimuka bagakomeza gusakuza nabo barabizi ko byababaje n'ababuriyemo imiryango yabo. Ariko nuko baraburiyemo imiryango yabo bakwiye kuganizwa, bahabwira ati rero ibyabaye mwarabibonye, ahubwo mwakabaye munazikuro ngena ndimo kuvuga yo baza kuba barabaye mu Brezidi neza, bari no kuzikuriraho ariko batabanje kugira ibintu byinshi bibaza. Rero twebwe icyo tutaba nuko bari abaturage bafashwa ibibazo byinshi biri mu mitwe yabo bakabiherwa ibisubizo. Ibyo bari kwibaza niba banke iri kuza guteza cyamunara naho wari usanzwe utuye, kubera yuko aho wari uri bahasenye. Hakwiye no kuvuga ati Leta ikwiye no gutera intambwe ikegera amabanki, ikabwira amabanki ati ariko mwihutaza hano abaturage nubwo baba ari mideni, kubera yuko nabo ni ibiza byabaye noneho abaturage wenda bakaba bafashwa n'uburyo bwo kwishyura gahoro gahoro, ariko badahuriranywe n'urusobe rw'ibibazo byinshi babavanyeho bari bari bankije guteja n'utundi dusambuka abashobora kuba bari bifitiye. Uwo muturage atarajya kubahehe, arajya kubahehe nyamara mu gihe yari guhabwa amakuru akabwirwa mu by'ukuri nubwo amakuru bayafite, ariko akaganirizwa ntabwo ari ntabwo nabo nkeka ko ari byigomeke batakumva icyemezo Leta iri gufata. Ariko si uwo mwanya wo kubaganiriza bawubahaye noneho bakagenda mu by'ukuri nabo, ahubwo batanga ubuhamya kurenza uko bagenda bijujuta.
Aho rero muri Clado muravuga muti murunga murya wa mugani w'Ikinyarwanda ngo agahwa kari ku wundi karahandurika, mukaba mwavuga muti nabo barimo kuvuga gutyo baramutse bagiye mu kimbo cy'abasenyerwa bakumva yuko hari ikibazo gihari kuruta uko barimo kubitekereza muri iki gihe. Radio rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Twakire Jean Long ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Hello
Jean Long, turakumva.
Mwiriwe neza?
Mwiriweho.
Yego. Merere mu karere ka Kayonza, ntabwo mbumva kuri FM.
Ariko ikiganiro ntabwo wagikurikiye?
Ntabwo nagikurikiye, usibye ko natanze nimero bitewe n'uko nabonaga posta iri kuri Facebook, anshyiramo muri makeya nabasha kugira icyo natanga.
Ikiganiro ni kiriya wabonye ni ibijyanye n'ukwimurwa kw'abantu bari muri centre ya Mahoko nibyo turimo kuganiraho turavuga ibibazo abaturage barimo guhura nabyo n'uburyo ubuyobozi bw'u Rwanda burimo kwitwara muri icyo kibazo
yego wenda nuko nabibonye ni byiza cyane ku buryo bakora abaturage mu hantu hashobora kuba habateza kaga kuko turebye nko mu gihe cy'imvura cyahise abahangirikiye ni benshi ndetse n'abahatakarije ubuzima ni benshi byaba byiza rero babiteguye hakiri kare kugira ngo abashe kurinda ibyo biza bindi bishobora kuba byateza ingaruka nko mu gihe cy'imvura kizaza ahubwo wenda icyo umuntu yakibaza niba se abaturage barimo kuhava nta ngurane bafite kandi bakaba bavuga bati dufite ibibazo by'amakredi twe twarafashe wenda amabanki ashobora kuzadutereza wenda na duke twari dusigaranye zaduteza noneho dusigara iheruheru numvaga wenda nk'ubuyobozi nta kintu bwafasha abo baturage wenda bukagira nk'akantu gato bwabaremera cyangwa se wenda bakaba bihanganishije ayo mabanki ahubwo wenda ubwo butaka bwari busigaye kubera ko bakaba babubyaza umusaruro nibura wenda igihe cyo kwishyura amakredit kikajya kikwenda kikiyongeraho gakeya bakaba bakoramo ubuhinzi
Jalong Kurtus urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo nta muntu uhagarariye ubutegetsi dufite hano muri iki kiganiro ariko batwemereye yuko nibamara kwegeranya imibare nibamara gutunganya ibyihutirwa bafite bazatuvugisha bakatubwira kuri ibyo bitekerezo ndibwira ko mu byo bazatubwira nibyo ngibyo ubajije birimo tukwifuriza umunsi mwiza twakira William Habiyaremye ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku ijwi rya Amerika igitekerezo ikibazo wabanje kuvuga uherereye William Habiyaremye uratwumva William Habiyaremye agomba kuba avuye ku murongo bwana Murwanashyaka hari ikintu Jean Long yaravuze kijyanye no kwihanganisha za bank no kuba leta ishobora gushyiraho uburyo igasaba zo za bank babereyemo imyenda abaturage bakabafasha wenda kuba bahagaritse kwishyura cyangwa se bagashyiraho uburyo bw'ingoboka butuma umuturage adahutazwa mwebwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu hari icyo mufasha kuri abo baturage wenda kumvikanisha nk'icyo kibazo ku buryo ibigo by'imari nk'ibyo bishobora kubaha ugutwi kwabo mukagira icyo mubavugiraho mukagira uburyo wenda mwabafasha ku nk'icyo yaravuze cyo guhagarika kwishyuza huti huti
murakoze ngira ngo bisa nkaho nanjye rege narimaze kuvuga yuko wakuye no kuganirizwa amabanki akumva uburyo abaturage bakoroherwa n'ayo muntu bitanya niba baze kumutereza cyamunara n'utwo yari afite bitewe n'ibibazo arimo uyu munsi wa none kandi ejo bishobora kuzakemuka niyo mpamvu navuga yuko ibintu bikenewe ubufatanye bw'abafatanya bikorwa bose bikenewe ubufatanye bwa leta bikenewe ubufatanye bwa sosiyete sivile bikenewe ubufatanye bw'abaturage n'abikorera barimo n'ayo mabanki hakaba inama amabanki akaba hari n'abaturage bahari wenda nabafite niko natwe duhari ariko barangiza abaturage bagasobanurirwa ngo murimuka kubera ABCD banki aba baturage ntibahutaze kubera ko mu Rwanda tumeze nk'aho turi mu bihe bidasanzwe byo gutuma abaturage bava hano byihuse kandi niho bavanaga ubushobozi bwo kwishyura ibyo biganiro bikabaho umuturage agatuza banki nayo igatuza noneho akarebwa uburyo mu by'ukuri ibi bintu abantu babiganiraho bigakemuka neza abantu bakimuka kugira ngo ubuzima bwabo butajya mu kaga of course ariko noneho ntihagira ibindi bibazo bagirana nyuma yo kuva aho hantu bavanaga maramuko
turimo turavuga kuri Mahoko ariko iki ni ikibazo urebye kiri ahantu hatandukanye mu gihugu gishobora kuzagira ahantu hatandukanye mu gihugu kubera ko ntabwo ari kuri Mahoko gusa ni gahunda ngari ya leta y'u Rwanda mu buryo bwagutse sinzi niba hari ibintu murimo gukora mwebwe nk'abarengera uburenganzira bwa muntu kuko turimo turavuga ibya Mahoko uyu munsi ariko ejo hazaza ahandi ejo habaye ahandi ibi biganiro muri muvuga hari uburyo bwaguye burebe igihugu cyose mufite mu muryango bwo kuganira n'ubutegetsi kugira ngo kino kibazo kirebwe mu buryo buri imbere tudakira na gusa n'ibirimo kuba muri aka kanya
ngira ngo nibyo twatangiye n'ubushize na statement twakoze namwara yibonye cyane cyane twibanda ku mugi wa Kigali kwa twashyizemo bifuzo nama yuko igihe cyose yabaye ibihe bidasanzwe igihe cyose yabaye ibiza cyangwa impamvu ishobora gutuma umuturage yimurwa ahantu yaratuye ku bw'ikibazo kivutse bikwiye gukorerwa icyo nakwita nk'igenamigambi twatanze nk'urugero urabona ibi bintu byo kuvuga ngo abantu bateme manegeka mu mugi wa Kigali byigeze kuza nko mu myaka nk'itanu ishize bimera nk'aho bihagaze bimera nk'aho bihagaze ejo bundi habaye ibiza iburengerazuba bimera nk'aho bibyutse birongera ariko nora bibyuka bifitukana buhagije rero niyo mpamvu navugaga ngo hakwiye kubaho igenamigambi rirambye nk'abo baturage ba Mahoko ibyo byose irasebe yihamaze igihe nta muntu utaruzi ko sebe yihaba niba karere ka Rubavu kari karicaye kagakurya na migambi kagomba ngo umuturage wegereye Sebeya azature nibura muri metero 10 uvuye kuri Sebeya nubwo ngo nabo bakwiye gukora ubusesenguzi bwimbitse bagakora inyigo hari abatekinisiye babishinzwe agakora inyigo akavuga ati ko Sebeya nubwo hari abekonomiste cyangwa hari abantu bakora ibintu bitatse n'ukuntu kumenya kuvuga ngo bizaba ejo cyangwa ejo bundi nyibafata ariko nubwo muri uyu mwaka turimo wa 2023 ibiza byavuye kuri Sebeya bikagera muri metero 10 ariko prediction zivuga yuko nibura mu myaka 5 cyangwa mu myaka 10 iri imbere uyu mugezi ushobora kuva hano wageze kuri metero 10 ukajya no muri metero 100 ibyo bigategurwa no mu gishushanyo mbonera abakora baha abaturage ngo bubake bakavuga ati ariko muri metero 100 ntihagire umuntu watura kuko icye prediction icyo bitubwira bitubwira ko mu myaka 5 10 iri imbere bishobora kuzaba bitameze neza ibyo bintu bigategurwa ntibimere nk'aho ari uguterwa tutiteguye bikaba bizwi n'abaturage bakaba bizwi ku buryo nta n'umuturage urajya gufata amafaranga muri banki ngo agiye kubaka ahantu azi neza ko mu myaka 10 iri imbere hazaba hashobora kuba hagiye mu manegeka cyangwa hako twumva rero mu by'ukuri ni ugukora ubuvugizi kugira ngo hakorwe igenamigambi rirambye kugira ngo abatekinisiye bose dufite bahure bicare bagena ahantu hose hagaragara nk'ahazateza ibibazo no mu gihe kizaza noneho abantu aho kugira ngo bazasenyerwe bavemo ari uko basenyewe bagende bari gusakamba ahubwo bere kuhagiye kugira ngo basaza gusubuzima bwabo mu kaga
wari uvuze bwana Murwanashyaka uti twaratanze ibitekerezo byacu bikubiyemo uko tubona ibintu byagenda tubihereza ubutegetsi bw'u Rwanda tujya inama yuko tubona byakunda bari babasubiza
ntabwo bari badusubiza niyo nabambonaga yuko ubuvugizi ni urugendo rurerure ntabwo bari badusubiza ariyo mpamvu natwe tuba turi kwicara kugira ngo natwe dukomeze twegeranye mu by'ukuri ibyadufata kugira ngo dukomeze gukomvenka abafata ibyemezo gukomeza kubagaragariza mu by'ukuri ko hari ibintu bishobora kugaragara nk'aho biri kubahiriza uburenganzira bwa muntu ariko mu by'ukuri wenda ku rundi ruhande hari ubundi burenganzira bw'abaturage buri kubangamirwa rero tugasaba yuko mu by'ukuri uburenganzira bwa muntu uko buri ni ingingo nyinshi cyane nibura hakajya harebwa ngo ariko iki cyemezo ntabwo gishobora gutaza uburenganzira bundi n'ikibihutaza se harakorwa iki turabijyanamo gusa abafatanyabikorwa twese umuturage uruhare rwe ni uruhe niba ari umwana ugiye kuva mu ishuri kubera ko aho bari bari bimutse abafite nka kuri ubona babikoze ejo bundi Rubavu n'ubundi ngira ngo ibiza bimaze kuba nanashima n'ubuyobozi bw'u Rwanda kuba barahise bashakira abantu bari bavuye mu biza bari bavuye hari hafi ya Sebeya neza yari iziheruheru bagahita bajyana muri uriya mudugudu w'icyitegererezo wubatse biriya rwose twarabisinye ariyo mpamvu tuba twifuza yuko n'ubundi n'ibintu bitegurwa nka kuriya cyangwa nubwo haba hari nk'ibihe bidasanzwe wenda bisaba ibintu byo kwihutishwa hakareba uburyo bukeya bwaba buhari bwafasha abo bantu bavuye aho hantu kugira ngo babashe gusurvivinga cyangwa bagahabwa n'amakuru nibura ibyo birahagije kumva ngo abayobozi ntabwo bari kumva abaturage bari kuzana ikibazo ntihagire hakagaragara ko nta muntu n'umwe ushaka kubumva ni ibihe bidasanzwe of course ariko se kumva umuntu hari icyo byatwara ukamwumva ukamutega amatwi ukumva ibyifuzo byiwe ukajyana ukabisesengura ukamubwira ati ariko ibyifuzo byawe ntabwo bishoboka kubera yuko dutinze gatoya ejo urabura ubuzima nteka nta muturage mu by'ukuri wakwinangira aramutse yaganirijwe bikagaragara ko nawe yaganirijwe ndetse nawe akabyinjiramo mu by'ukuri nta nubwo byari binakwiye yuko haza abasore bafite amapiki n'imitarimba ngo baje gusenyera umuturage ahubwo umuturage yakaba yisenyera akikuraho iyo nzu ye neza n'ariya madirishya ashobora kuyajyana akajya kuyubakisha ahandi n'ariya matafari ashobora kuyavanaho akanayagurisha akavanamo 50,000 byamutunga ijoro rimwe cyangwa amajoro abiri rero twumva mu by'ukuri nta kigoranye kirimo mu kuganiriza umuturage nta kigoranye kirimo kugira ngo natwe abafatanyabikorwa twumve uburyo ubukana biriya bintu bifite natwe twumve uburyo tugiye kubyinjiramo mu by'ukuri numva nta kintu kinini cyane gikeneye nta n'ikiguzi kidasanzwe bisaba kuganiriza abantu byonyine birahagije mu by'ukuri bakumvishwa ibiri kuba n'impamvu y'ibintu biri kuba ntibasigare bafite ibibazo bibaza mu by'ukuri badafite ibisubizo kandi abari bakwiye kubaha ibisubizo bahari
Radijwe di Amerika ivugira Washington DC. Turagenda tugana ku musozo w'iki kiganiro gana mu Rwanda cyaka tugushimire cyane mukanya turagaruka iwawe kugira ngo wenda tukubaze ikindi kibazo kimwe cyanyuma ariko tunagushimira ko waduhaye uyu mwanya nubwo tubaye nk'abarenzaho gatoya kuwo twari twavuganye kandi ukaba wabonetse mu buryo gutunguye nubwo hari byinshi wari urimo gutunganya mukanya turakurekura turakubaza ikibazo kimwe cyanyuma ariko reka tubanze twakire bwana Idrissa Bakungu ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika.
Murakoze neza umunyamakuru, baje kubashimira cyane mbere hano Kigali mu Rwanda. Nishimiye ko atumiye umuvandimwe, nyine tumenye byinshi, nisabira n'abandi baturage nyine bakiri mu manegeka nyine kumva leta nyine bakareba ukuntu bavamo. Kandi noneho nkibariza umutekinisiye nyine waduhamagariye uyu munsi, ndamwibariza akabazo kamwe ko mbona igihugu cyacu ari imisozi hafi ya hose, urabona ko ahantu hose ari imisozi n'amanegeka bari hafi aho ngaho. Noneho bakora gute ubukangurambaga kugira ngo basange wa muturage basasa inzobe? Ubundi ibintu byaba byiza na mbona ari ugusasa inzobe, ikibazo cyose tukakiganiraho tukamenya ahantu umuturage agomba gutura n'aho agomba guhingwa, tukamenya siti zose n'ibikenerwa byose tukabimenya. Kandi noneho wa muturage nyine wabashije gupfundikanya akabonera ako kazu nagende avuyemo n'uko imbwa yasohoka mu nzu, ibihumbi mirongo icyenda n'abandi babaga mirongo itatu nta hantu wabijyana. Kandi noneho wabaye ubukangurambaga bakabiganiraho, urumva byabasha kugenda neza na wa muturarwanda akabasha kubyumva neza nta mananiza arimo. Kandi nkabashima na leta yacu ko itubera umubyeyi ikadutekerereza ikarangiza n'ibibazo byacu. Rwose turasaba leta ko bakuru ubukangurambaga n'abaturage ibibazo byose bigende.
Urakoze cyane bwana Bakungu. Ndibwira ko bwana mu Rwanda shyaka yumvise ikibazo wamubajije.
Namwumvise n'ubundi nibyo navuze yuko kuba u Rwanda ahesha ari imisozi hatuwa no kujya mu manegeka igihe cyari cyo cyose, niyo mpamvu navuze yuko akuye mu by'ukuri ikintu nakwita kimeze nk'ubushakashatsi burimo abahanga mu byo kureba hazaza. Abahanga mu byo kureba hazaza ni ukuvuga ngo hano hantu ariko nubwo muri kwatura uyu munsi biragaragara yuko mu minsi iri imbere bitewe n'ahantu tubona imihinda kugera ikirere iri kugenda iganisha hashobora kuzateza ibibazo cyangwa hakaza mu bibazo. Ubu noneho byamara gutegurwa gutyo mu gukora ibishushanyo mbona kuba atari kwa hantu abaturage muhirinde kubera yuko ejo cyangwa ejo bundi bimenyetso birakwereka yuko hashobora kuzateza ibibazo kurenza yuko bazaza kuba bakura muri kuri basa nk'abamaze gutukana bumva yuko nta kibazo gihari.
Hari akantu yavuze ko gusasa inzobe no kugira uruhare mu kuganiriza abaturage bijya gusa na bya bindi wavuze kare byo by'uko leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa badatsotsoba amahirwe y'ubufatanye ahari hagati yabo bose. Ndibaza icyo kintu yavuze cy'ubufatanye cyo kuba mwaganiriza abaturage mugakora mobilisation, mubona mu byo muteganya gukora, mubona mu byo muteganya gufatanya na leta y'u Rwanda, muzinjira muri icyo kibazo namwe mube donc mugire uruhare mu kuganiriza abaturage kuri ibyo bibazo cyangwa muzigumira kubijyanye n'uburenganzira bwabo gusa?
Ntabwo dukwiye kwigumira kubijyanye n'uburenganzira kuko buriya au principe umuturage agira uburenganzira ariko akagira n'inshingano, agira uburenganzira akagira n'inshingano mu mukorerwa. Ni ukuvuga ngo twebwe dukwiye kumva neza no kumvishwa neza ibiri kubera amahoko cyangwa kimwe n'ahandi mu gihugu, byarangira tukagaragaza uruhare rwacu dushobora kujyamo tumobiliza abaturage n'abafatanyabikorwa bashobora kuzamo bafite ubushobozi bwo kwimura bwo kugira abaturage bimura bakagira aho abashyira. Ni ukuvuga ngo ibintu nk'uko natangiye mbivuga bikwiye ubufatanye bwacu twese, ariko twese tuyumva kimwe n'abaturage tukabaganiriza, ariko ibintu byumvikana kimwe. Ntibigaragara nk'aho leta ariyo iri ku rugamba yonyine, kandi natwe nk'abafatanya ibikorwa tugomba gufasha leta urwo rugamba. Rero kuba leta iri ku rugamba yonyine niyo mpamvu abaturage basubira inyuma kuko atari kuri leta, biri kugaragara yuko hari ibirugudukorera wenda bitari byiza. ariko dukwiye kujyanamo twese abaturage bakazamo kugira ngo ibintu byo twese tubifatanye n'imigaragara nkaho leta ari iri kuvunika yonyine kandi mu by'ukuri buri wese afite umuganda we yazana muri iki kibazo.
Bwana Murwanashyaka, mu by'ukuri wasobanuye ibintu byinshi, sinzi niba hari icyo warusigaje kuvuga utaravuga, ariko mbere yuko tukurekura reka tugusabe use n'utanga ubutumwa bwa Clado, use n'utanga ubutumwa muri rusange, ijambo wumva wagenda utagenda utavuze muri iki kiganiro mbere yuko tugusezera.
Ndatanga ubutumwa ku bantu navuga bagera nko kuri babiri. Mbere na mbere ndatanga ubutumwa kuri leta mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 byavuguruwe 2015. Harimo ingingo nyinshi zishimangira uruhare rw'umuturage mu mukorerwa, akamo n'ingingo nyinshi zishimangira uburenganzira bw'umuturage. Navuga rero ko izo ngingo zajya zitekerezwa igihe agiye gufata icyemezo gishobora kugira aho gihutarira umuturage, numva zajya zitekerezwaho kugira ngo ibikubiyemo byubahirizwe. Kandi nkavuga yuko n'abafatanyabikorwa bose bakwiye kutwinjiza muri iki kibazo, tugafasha leta kujya ahasohoka hose kugira mu by'ukuri bigaragare nk'aho leta ariyo iri ku rugamba yonyine nk'uko narimbivuze, kandi natwe hari ikintu twakabuye tuzana. Icyo nabwira abaturage rero ni ukwirinda kuba bahangana ko barabona bafite uburakari n'agahinda bashobora kuba bahantu kubwira abaturage ko bakomeza n'ubundi nabo kuzamura ijwi ryabo bakagerageza kwegera inzego zibegere, n'ubwo inzego zaba zitaje ngo zige icyo zibaganirizaho, ariko bo nabo bakwiye kuzisanga, nabo bakwiye gutera intambwe bagasanga inzego bakazibaza, ariko mu by'ukuri dukeneye amakuru y'ibi ngibi. Ntibigaragare ko nabo babaye nk'ababaye pisitire bitewe n'ibiri kubabaho, ngo bigaragare nk'aho bagiye gukorereza resistance, ahubwo nabo bagatera intambwe yo gukomeza kwegera ubuyobozi bagutakambira bagati ariko tufite ibibazo, ibi bintu bishobora kudutera ibibazo, ibi n'ibi, mu by'ukuri dufatizwa kugira ngo ibi bigende gutya, natwe twumva twatanga umusanzu wacu ibintu bikagenda neza. Numva ari ubutumwa bwa nyuma natanga.
Bwana Evariste Murwanashyaka, ushinzwe guhuza ibikorwa mu muryango urengera uburenganzira bwa muntu mpuzamashyirahamwe Clado, reka ngushimire cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika by'umwihariko mu kiganiro muri Sanga.
Namwe ndabashimiye cyane.
Ye, murakoze. Nshimire n'abagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro ku buhanga bw'ibyuma, Cornelius na Alois Bigirimana wamfashije kubahamagara abagiye batwandikira kugira ngo batange ibitekerezo byabo. Nge kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, turasubira mu mwanya isaa 12 ku isaha y'i Kigali ni Bujumbura. It's my failures, but I know I'll get there, yeah. Next day game, yeah, but I'm a different player. Swim with the sharks, but I stay underwater. Maybe it's my snare, debajo mera. I gotta prove it, yeah, my life's a movie, yeah. They try to break me, but I'm never losing, yeah. Yeah, I'm paving my way, problems sideways, I'm blowing now.
Just go with the man. fessel pene ni me na soula tek dene di me ban dun fo man damay liguey africa am na bl xale di xex kuñ kale di def blay ni be fa qualifié pour challenge yeup ni jamais yi ke gané ñu dem sa fess yeen def jom plaque fit dam rek ci yeup bi may gis xex bu di bet suba si ban na gëné du me ti ci ko bende munu ma bindé xir mu jeex moy tax ma jugé fi game on fair play collectif dl pour sa toute l'équipe